Eni swinga o le afa amalo si e le malo tele ino no ngā tupe mo a onga matape na ngā mo ngā luenga. Nā fa alia le minista wa onga ua iloa le faya enisi ufinga le fa amaoni. Ma ua faitau piliona tala ua ngoto ai mai fesoswani le malo tele student loans. E amatatu le faa iungo le tausanga nei, o na tapu nia no ngā tupe mo a onga. O le vet fee help, o se polokalame na faa ulufale le leiba le lua afe se fuluma le lua. Ma ua iloa inisio mōni mau e o ili ono piliona tā la ua ngawai ele malo tele. Na saanoa le ministawa onga Simon Birmingham, ua le eise isi fainga elave a ina ele vet fee help, ma ua faya ele faa i unga e tāpunia atoa, a etua e amata sa isi fuafuanga e fisoswania i tangata ili fatupe ino alato wa oa onga mō ngā luenga.
It's become apparent that to truly fix the vet fee help scheme, we first need to axe it. That the scheme is fundamentally broken from its construction and design, and that we need to build a replacement model from the ground up. And by axing the vet fee help scheme, we can be absolutely confident that we therefore get rid of the rogue providers and shonky operators from any new model without the type of legal impediments and court challenges that we've been facing as a result of our action to date.
O le aamataatu ile o ngā totonu o le tausanga fau, o nā mālosi pui puinga o aia inga, e maua ia kolisi tūto atasi lea ia e o fōina aino no ngā tupe i se tangata onga, ma o le atapu fōi le faya o faatosina ia onga. O nisi o faatosina na faya ni a onga ile vet fee help, e au fia ile o fōina o iPads, ma masini computer laptops. E le ngata ilea o le o fōina no ngā tupe, i tangata iaimana onga faapitoa o le māfaufau, ma e le te le se teritonunga o le a mawhaia pe ngafatia i lātou, o na faa uma se faa ilonga po se kōs. Na faa alia le pālemia Malcolm Turnbull, o whainga le faa māo ni anisi, ua tata wai o na sei a toa maa le polokalame, a e toe toto se isi fuafuanga le malo tele.
This has been a series of rorts. It has to be brought back to a scheme with integrity. Since we've been in government, we have made changes to it, but it needs root and branch reform, and so the old scheme is being shut down, as Simon Birmingham has announced, and a new approach will be undertaken, and that will have caps on loans and a rigorous oversight to ensure that providers are all ones that are providing training schemes in areas that are needed, and are providers that are operating with integrity.
O nisi kolisi na faa tauta i tolu se fulu afe ta alaale tau o mata upu mawha ailonga, mai wai ina te tele ai ta ala fuatanga tana o ngai.